uthatha umntu wam uhlekisa ngam uhamba uthetha ngegama lam uthi undishiyile ntombazana ndishiyana uyandithanduzisa when uyancindwa nje
was my first love.